radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alkamisare go lewru julie yolado junno balde meden sappo jeddi yamda jaferi maslima chapande me e joy nokku no dirte do dinanguru le lamu bankasi kadde water ko bi fa joine fa joto yalla hono woteji di fukani wadirde leedi me din der fedde kanyu hanno humnaati do golleji binde jointaaki kasel perles tuudi sa wusi goddude leedi ni goddude humnaade le woteji didi kanyen ngarta jewtaade woteji jondi du no wordi yottinobe kabaruji kanyen fa yottoyo yimbe le bindobe le bem ande be chapande njom kanyen gonde famminede no kani hokkirde kabaruji so bami fa woteji puddi leedi me din di fedde minisma kanyen suudu ministre humnino kabaru woteji le leedi me indi kanyum wonde wadde dido imadraji nokuno dirtedo dinanguru le lamu motto circle bankasi fa hande gubno tirto dinan ko jidan gonde filade le odo nokku jamare wonde tonde wadi noddango fewde jamare dum won lamu kobe tinno pabo dum en ko yawi ki won no sembe kabaruji dimi jogino do kiki dande di bismillah modon e hedade Umar way galo jodi do mikoroji dido kanko no dirtel Salim Jora won to boggi jamde to hollitindido ko nayri bangal woteji le leedi meedi ndi be mbi pelle ngodnodde le nokko kanye cu sar wusuji ngondnodi e haybude wote jabbinodde kanye ngarta jokkita dido golleji fa handen dido kabaruji ndokka wakande be ngadno boto le leedi meedi ndi ko nayri bangal joinde fedde wotere hande jiwtade woteji le nokko do etayde fu yoga e pelle politique ngond le leedi meedi ndi kanye pelle society civile fu ko di tiwide fedde wonde kasen hani ittede hore mudum de yewta no wote de ngori le leddi non ta wattu ci jamarde jabana so won gagnudo le nokko Ousmane Yali Bouli
fedel lulinde front pour la sauvegarde de la démocratie signinde talkuru politika ku FSD SAP holiti jabani ko hawra e do mudun le ngal do kawrital denno yilande do fedde yo holare totte gulirde gonde e landinal woteji le leddi Mali kedana modi filisugo goto e yimbele FSD SAP
gulire wotere yihunde mu inde ka wakkat juno la tidi bangal woteji les transitions dou la wide wote wala fi mo bupi fuf ta kaka e mudu dum wala fay nokule adnarndu yimbe rena haifa lamu ko be yimbe seni kany DGE tama en politi ko be ko tani hore ko hani wadere ko tama kambe politi ko be na gullida e yibe bale mabbe
fedde yelema mo premier ministre kiddo Moussa Mara na jeyda e pelle njilibe yo gullirde wotere joinane jogola woteji garoji di sabbi fedde de hulti wide gullirde gonde tonde mbawana fi kabar woteji labudi kadana Boubakari Amadou Diko joko horejo
fedde yelema nde na jeyda e bale politikoji hulti di kabar mudun waw jati hunsnede hore tabano andi ko dum sabbi eden le transition bote woteji di landina kanu hani den lam o wasi yalla transition o na fewa an hani gulire wotere mo nije landi lutiji di hinno kabar mudu den la banna yete gulleji di
misne wide gollirde tati ngoni kumani de landal lutiji le leddi mali yo ministre hakter lamu delegation general aux elections ikanye seni harube e batu kenyon o ndeli yo ndeli sembin gol fandaji seni
on kebi famu yodun mamadou samaseku no hollitindido ko nayri bangal woteji di fa hande dum kalite yogay dum andabe kabaru politique le leedi mudun le leedi meden di do kolliti do hen hakkilaji mudun be kolliti do wajib tan nyaloma hando fedde joine le leedi di de yimbe le be fu jabanta fedde dunne malin kobe koli fedde labude hono kabaru golliji no woteedi wori non tan wato so woteedi ngad le leedi di tawe dum yeddataake fi fande be kali hono seni kanyo suudu ministre humnido kabaru woteedi le leedi meden di wori be kolliti de an kani wattude koyde jamar nde fu do woteedi puddata fa yotto do timan do kedem kanko no dirti do balan qui était au commissifié de Hen.
Le réalisme voudrait qu'on aille avec...
Sougon Hale Anhani, Nautorten, Dabereji Kididi. Semden Gulirende, Bangal Nchangulhore, Dabereji Goddi, Mbouk Nautorade, Elie Wuteji Garoujidi. Et Gulir Anhani, Hinade Golle, Elie Labal. Bahumptadun Djabouji, Gulirre et Gulirre. Djabouji, Njakine Dunno, Dou Bembe Ande. Jalla Gotofuf na Andadi. Sabe Hakilo Amma Tid Allah Oyo Labal Le Golle O. Dena Soni Labal Yaka Gulleji Di, Hoalare Houtatake Hakunde Gollabebe. Dena Nougal Golle o yo labal e sobu hultinde tan kala heebe balle politique kala gollobe ko nibe ko war mudun denta tawade le duroji wotede mila wide su de do gullire de mbasi ko rafna ko ele ko jabbi tiktali di yo dosifa golleji mabbe di
dido kabaruji fo no ba hebdudu do beme am ande to do do page Facebook kanye compte Twitter studio tamani hono woteji di kani wadirde le leydi meɗen ndi tawe kamɓe jottinoɓe kabaruji ɓe duɓe paamo koɓe andi halde kañum ɓe paamono kabaruji woteji gorri ɗum fana boto puɗɗuɗo beete hannde ɗo bamo ko ɗo le oɗo boto ko yaata yimɓe le capanɗe joyi yettinoɓe kabaruji e bindoɓe le beme andi ɗe fof ana gonno le hen fedde ministre ma kañum suudu ministre humnidu kabaru woteji le leydi meɗen ndi kañum wonde wadde oɗo boto le majjum ɓe mbiɓe pammina hono ɓeɗo yimɓe yettinoɓe kabaruji ko kani windude le beme andi to kañum no kani haldude haalaji muɗumen ɗi Ousmane Niali Boudi
dande nantinoɓe kabaruji ana mawni sanne ley woteji eɓe kani yaadto kabaruji ɗi goni faɓe dokka laaɓudi ɗon yo haala kuminiɗo woteji ley fedde ministre ma kaku asukpe ewi makko ndenno ana hani nantinoɓe kabaruji pammine fa gasa yalla ana dokka kabaruji lobbi ana moƴƴi sanne bandiraɓe gollidiɓe yaade ƴewde kabaruji toɗi goni laamu hakkundejo lebbi jetti deni ɗum ndenno ana hani gaɗen ko mbawɗen fou yalla laamu ona war dow gonga de jande gondude waɗede joni min daran min gaɗa ɗum les région ngaji ɗiɗo yalla kañandu ana paama golle muɗum ministre ma lanadi faabade yalla golle mum an laato no yiɗira sini en fof e dokkodiri juuɗe himɓeji tewtuteɗi latto en fof keɓe dewre dow gotun hawruɓe nde jande kolleti sawe mumɓen e wi mabɓe nde jande ɓeydiniɓe faamu yalla eɓe darano woteji Abdoulaye Guindo kañum wonno hoorejo fedde communauté des blogueurs Mali nde jande ana fawi dow ɓeydinde journaliste e blogueur nandinoɓe kabaruji faamu yalla ana darano woteji garoji ɗi fa paabo laamu hakkundejo daranade woteji garoji ɗi ko heddi joni fa waɗe nantinoɓe kabaruji fou paabo laamu hakkundeji o yalla woteji hooreji leydi e député e garoji ɗi ana keeɓe gaɗe ministére humuninde haggitere laamu hedde muɗum holliti wiide nde jande darde muɗum ana mawni sanne dow daranagol woteji garoji ɗi
en jaran fa dinanguru le wud leydi ndi laamu bankaseɓe kolitide fa nde goɓe piliɗe le oɗon nokku ɓe jaaha fe e nokkuɗoɓe gonɗo tan ɓe goni wala fo mbawɗo nadde wala fo mbawɗo yaltude ley nokku noddete dinanguru le laamu bankasi région mopti wiyama hono avioji ɗiɗi jiyama diwi toon avioji ɗiɗi ka wala fo bomboje ko paɗɗi toon yalla yimɓele ɓe an kenta koye muɗum en ɓeɗo yimɓele gomɓe nokku noddirte dinanguru ɓe gaɗi noddago fewde laamu o tinno faaboɓe sabi de ñalawma handeoɓe tampi senno nokku o wori keɗɗen goto momi nodto dinanguru tomo jaɓay inde muɗum haale ko sifi do hen
wala fof ko belti dinanguru ga embargo gila ñande iɗi liwru mais o kay ɗo wayrat ɗo woni min wawi jaati wiide kabaru muɗum ɓeydi tiɗude saabi laamukoɓe dabare foof payi yalla yimɓe dinanguru no hewta koye mumen ele ɗeɗo balɗe ɗe dow région ngaji ɗi won holtiɓe jaati diwoji weɗi dinanguru yimɓele heɓa ɗum noddi min bangal muɗum ka noon ɓe anda wiide bombaji foof weɗaka ga hélicoptere ngaji ɗiɗi no gaɗa sato yawara dow dinanguru ka bomaje foof beɗaka ne darda laamukoɓeɓe yawina wadde imadra yalla jamare dinanguru no hewta hoore muɗum saabi ene wonde sifaji tiɗuɗi sanne fay goto natata fay goto yaltata
en jaran fa nokku noddirte ɗo ñama e le leydi Niger ndi batu gonduɗe wadde toon ñalawma hannde o kamɓe yimɓele andanɓe kabaru dina fa yettoyo laaminoɓe laamuji kiɗɗi le leydi meɗen ndi kañi amiri en ko nandi e muɗum fo wonɓe le lefolgol ɓe noddirta liptapo gourma ngol ɓe mbi wajibi tan ƴeewe guɓe gonɗe le oɗo nokku yala hono kani haldede le majjum ɓe mbi yimɓele wonɓe toon ɓe kañi en kani faaba no ɗiɗo golleji gori ƴewtede yalla hono ɗeɗo gueɗe kani haldirede toon yalla ko dartete ko ana heeɓe fa jamɗe deƴere hewte le nokku ɗum woni yimɓele gomɓe le lefol mali kañi Niger fa yetto Burkina Faso keɗe ko mi horan pewnami on dow hen laamiɓe tuuɓe amiri en gomɓe leyi lefol ngol ɓe noddirta liptapo gourmangol kay kollitiɗo wajibi tan sina guɓe gonɗe toon ɗe kalde noon kanko noddirta Ousmane Amirou Dikko hollitiri wiide o wi hono tiiɗalaji ɗi gori ñalawma hannde no yimɓele wonɓe toon ɓe ana kani haldede kañi e jaalini gonɗi le ɗeɗo nokkule o ɓeydi le hen dow wiide leyɗele ɗe ana anduno kaldal e kawral ana mbawi tugade ɗati kewɗi kono ayiri bangal haldude e jamare nde fuuro ɗon andanɓe kabaru dina ɓeydu tawa fedde nde ɓe noddirta ho conseil islamique ko wonde les région o holliti wiide wajibi ñalawma hannde o yimɓele dinankoɓe kañi anduɓe no sariyaji wori le leydi meɗen ndi tuugue andanɓe fina tawa kañi andanɓe no leyɗele ɗe gorri wattu joni ɓe mbi laamu o hana yaltinde ɗati ɗi goɗɗi kasen ƴeewat tan yalla hono hani haldude e jamare nde fo tuugo modi baɓe kañi almami en gomɓe le leyɗele ɗe jamare nde hokke dow hen hakkillaji lobbi ɗum e tawede fo micciteɗen wiide laamukoɓe wonɓe le leydi mali kañi leydi Niger fa yettoyo Burkina Faso gana hajaɓe haldude e guɓe nodditi toɓe dinankoɓe ñalawma hande o le lefol liptapo gourmangol ɗum ko intala ak bilal heɓini ñami studio tamani
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
sakram nyeelo ne les raisons ngaji di en puddiranto kayitobe kollitide botu jowi do dow hono holare hani wartade hakkune jalle nyi goddi ton de saratobe ne commune nokku mo no dutta kusan dum fuddi ton kenyen koni fana mudu fa di to yella hono sarte be kanye e sartobe holare hani wartade hakkune muden le odo nokku lanni odo botu yo fedde no dutta merci cor de tout gorgal fin peace kanye isaiti urudan gardan faado korodobe kolliti wiido ko nayri bangal hono jangobe nokkuno dete lycée abiré goro dum won to koroto e be gondi e waddi ton yambereji mabbe fedde ayamde kanye lami be cuude akol gondi to de kanye gondi e waddi ton dido yambereji sisilde be cuubi do henduno jande hani nibirde le nokkobe jewtodo no jam e dederani wartade le odo nokku hejuji kiwde be kan daddude le odo nokku ko nayri bangal ji gol bolo e basket roobe worbe le odo nokku sakrab watto nangiri en juude mbiyan do katten do kabaruji meden di do kabaruji fodo ba hebdi do bema am ande to ngade www tobere studio tamani ngadon tobere organo noddi odo numero viamo mere mere 37321 do e ser yotre meden de an wodi wassalam sido tamani no andirdon no alkamisare fu yotere meden de do sukabe yowoto ko sukabe golli ko sukabe gollana fa yotto toraje ngattede fewde e sukabe kikide handen dum won kikide alkamisare en garan yo wadde do hono ko sukabe puddata yide tundi ko acca hakke dum won sukabe ro fedde ONG de no dirta ADCB Mali ana wonde wadde dido imadraji wotto jonole yoga e classeji ciudi ekol gondi do bomo ko do be gondi wadde ton nokkule tawe sukabe so bami fandi hi tundi do kani wayri tilade e wayri tade kanya konayri bala mudu en be bibe golli odo golle le nokku no dirtere Falaba Issa Traoré dun suudu ekol do bomo ko do be golli odo golle dule commune rural nokku no dirtere Montougoula be garan jokkitade dun le nokkule keddi de fa kedan famtade ngare kede ko min e Abdoulaye Cissé min pewni on do hen
yewtere sukabe malfu
hejjoji kesi dum mi anni yaltinte do faba muya fabo tobe leedi malindi non kanko president fedde noddita ad e cb le leedi malindi noddita Ablaye Fagagne Sissoko hollitiri wite
nenno kullede be kandi fu ana e din don nokkuji sarbetiji warde fa e podde do be mara so nawala ana e mab nenno din don kaaki fu ana li nyegeje de en don dum muinaare fa gase armoro ngaji mudum kany e tiroro ngaji mudum nenno wakati de be jangatne jaari su won su ko jido tuni mum do e mu imari wi fa hoto ciudi natan tan e den don nyegeje golleno haani gollirde ni warta hinno jande mudum nenno ko din don nokkuji muina warde hande ko libbi tati suga be rewbe ko naati so ana heba ana buri sap nenno mi don gondi e milde hono min kibeta haille lobbo mi yewa be min goldite be do hono dum wawi tawere ino wa e nokkuji guddi kasendu
en jaran kabaruji le kedde leedi ndi nokku no dirte do kati sukabe taton be jottaaki fe duubi sappo le nokku no dirte do dio wiyama wakande biwanno gesende hayre fe'itango kammu sami do mabbe do e don fu burngil famdude ngel ka fu heddi le hendi don wobbe be anan guuri sen yurude ngardam faado segudo ko nayri bangal fesudo sukabe faabe cakko nyaaw boydam wobbe do noddiri do nyaaw polio do won nyaaw baro ko do yam sukabe wonbe tombe fu kebi fesede fesugul gol bami le sappo e jeddi fa yottuino gay e nay lewru juin hitane 2021 be kollitir sukabe pesiton ana buri sukabe ujinaji temede jenayom e chapan taton e nayon be ngala hitane fa yotto dubi joyi se ngardi faado yoro sodo be bi sukabe robe jangobe ton l'école ko yata temdre chapan e joyon kanyen pabira ton kalisiji gotama fo kam ujinaji joyi sefa dum wattama e juude sarabe mudum wabbe odo golle yo sudu humunindu kabaru jande le lamu yoro sobe bi koni fana mudu fa be yotto yelono sukabe robe sarabe mudde ngala bawde kan hidrade e l'école dube fa baddido imadraji fedde no dir UNICEF do katten kiki dande do kabaruji meden jowi do sukabe yenji jeddire warore
yewtere sukabe man fu wonno